ule upendo wa dhati nilokupa jana leo umeupoteza, sijui nini ulichowaza. Japo dhaifu imani nikakuthamini na kukupa moyo ulinde tamuli wajone nwaende. Ila zamani, ila zamani ulivyothamini my baby, na leo siamini, na leo siamini umeniacha mimi my lady. Sitajuta kujitoa sadaka kama nzi kupia kwenye kidonda cha upendo, bora niwe suja wa upendo kama mshuma. Kama moyo wa dhati ungekuwa na spare ningeweka ubandia, isikwaze isiseme nimefall in love, ziliniumia. Every day I say sorry, ni wewe kainzani kukele. Every day I say sorry, ni wewe kainza kange. Ila zamani, ila zamani ulivyothamini my baby, na leo siamini, na leo siamini umeniacha mimi my lady. Show me love, show me love, show me love.